ku dhawaad 130 arday oo ku baratay macadka Al-Qamar oo ku mid ah macdiyada ka yala magaalada Baydhabo iyo munaasabad lanka gobada Beerta Baydhabo City ee magaalada Baydhabo walibana ardayda waliyo baradeen ku mid hayna caafimaadka iyo luqadda Ingiriiska munaasabadu waxa ay tahay toyo agaasimay maamulka iyo macallimiinta macadka ayaa waliba ku qayb galay bahda walbarashada maamulka iyo macallimiinta waalidiin arday iyo marti sharaf kala ankore aan ku mid ah ardayda langowday munaasabada ay habandhikeen uliyaabo iyo baradeen
wanaaga lamaanay aabe saymaan karin farxadina saydow furiyaashi guushow hankay gulamaaniyo kibirada rumeyo herkan maanta joogo walga mina saydow ali aan ku faaniyo hormuudki nolosheydow inkasta waligay gudayna aabe mudan taaga
kal gaal taban ku haya manani maana ku dhaxnool anna saadu doorte nafteeda rabbigay dibkaaga ilaali waliga hamdan ciir waliga hamdan ay waliga hamdan aro
education the light of our life a gift of academic life education the key to a bright and rewarding future a glue that joins our dreams like a sutura education A path to define success is more derived to our greatness. Education gives our thinking a different appearance and helps drive away all our ignorance.
Dhanka kala maamulka iyo martida ku qayb galay munaasabada dhirigelinta IT iyo weyba ka dheeradeena in macadka loonku baahanyo in uu mar walba saar arday haan la mid ah si dhammaan bulshada iyo umada nagadaan haan walbaradeen.
Thank you very much. Thank you.
Meeraani san abuurtay yageeyay la goosnaay waalidiin jamar gaadan oo lahayd keyey jamar sidiyana hoggaanti waalidiin koy bagaamena door la milawaa ayaa u qaaday in ardadan la saar
saaso kale usad may balaha usad ee diyaar ma sinta waxa uu badanow ardaydan baahna haya saartii waa yuun dhamaayayna barafka meelay lahay ingiriis bisayla ka baraday hatmay baraga department yal badano shal duwan sida oo health science arday dhamaaytay aragay qeybti nursing
runtii geek meelay aragora waa maalin farxad badan waa maalin ardayda u jiidiyo qurux badan iyo ka taamayn intii uu halkan san qurux badan iyo han qadheelan lahan la azum masuuliy qurux badan iyo han barido qeyb qaadanaya hadeerteenu ma isan lana Hambaliyo
130 kun arday oo baratay ilmaga caafimaadka iyo waliba qayb ku nagado doonana dadka goobo caafimaadkan ka adeega doona bulshada